Jana wailaza Jampe tolo luka fika na mfaza I don't give a fuck Lava kupatama Mwanzanzi GT fire Wana tae piche mjana shalaba Mantiki nkari nitafaya Kubankari ntama na matanga Chachala cheese nkari wailaba Wailasa Jana wailasa Mshishi mjana wailasa Wailaba ugula nukaya Mshishi mjana wailasa
Hey Coco, kasi kumasha ino Jambe tolo loko kuwa number 10 Loyo wane mishisha anga bje Kapa nga talange nangsia anga tse Kenta tanga saa Coco fike na mapeke Kenta tala chaga mzuzu buwa na tilita Takishi tala ndana meni shifaka nzeka bje Fike rao naro shlela shwea ra mkana Kapoko tala kabu ane mishisha anga talange Takishi tala ndana mena wee inge fane Haro uki Fama na te bitch Mwa na te sushi Pay ends up blind Yo, hey, still a dollar blind.
Dollar blind.
Mzanu. I took loving at the beach.
At the beach.
Zamuk sampanya na beach. Ngaru wa rich.
Not the rich.
Inge rich.
Inge rich.
Inge tight.
Nah.
Mzanu end up blind.
Mshishi mjana wailaza Jampe tolo luka fika na mfaza I don't give a fuck lava kupatama Mwanzanzi GT fire Mwana tae piche mjana shalaba Mantiki nkari nitafaya Kubankari ntama na matanga Chachala cheese nkari wailaba Wailasa mjana wailaza Mshishi mjana wailaza Wailaba ugula nukaya Mshishi mjana wailaza
Next step out my shooter nigga down nigga. Your niggas give me game for real, you gonna die A flop up at the minimum shishi, you jump in Fuck nigga with a gang, la wajini Bitch a waste, a shala sa cause he fucked up And nigga no lead, bitch man, tie fuck up Put a gang on my way, yeah you got that Goddamn a bitch, she say I'm really fucked up Your bitch, she say, first I'm got my key Anzangin shwela man, if fuck it in a clip She fikin zika dlada, she come kota na te cheat Fikin zika dlada, lkaya na makabu Klabe 3 nyama, tolo na majambo Smolo li shopaka, mwana wa mtonga Bona logo shfamba, shtlela shidang Tane logo shfamba, yeah Ekzerini, zame, zisi, sani Opa, ngezi sisi
Mshishi mjana wailaza Jampe tolo luka fika na mfaza I don't give a fuck lava kupatama Mwanzanzi GT fire Mwana tae piche mjana shalaba Mantiki nkari nitafaya Kubankari ntama na matanga Chachala cheese nkari wailaba Wailasa mjana wailasa Mshishi mjana wailasa Wailaba ugula nukaya Mshishi mjana wailasa
Yeah, I'm not sure.